Leo bubu anasema yamemshinda mambo, uvumilivu sio lazima. Ujifanya unajua kama mama wa kambo, pole yako mimi nakupa wewe, litakukuta jambo. Mimi na yeye mapacha, ninampa anachotaka, ndio bingwa wa karata, umelira mbagarasa.
Kodo, 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 kodo. Kodo, 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 kodo.
Noa no, nimetupa mtoto wa kanasa, na unipatingo, pole yako na penzi limechacha. Noa no, nimetupa mtoto wa kanasa, na unipatingo, pole yako na penzi limechacha.
Sina
unachonidai,
sina, sina, sina,
yamekwisha zamani,
sina,
oh, oh,
sina.
Mie sina sababu inonifanya nikukumbuke. Umekushinda ustarabu, lengo lako nizalilike. Kwako nilipata nusu, hapa napewa mazima. Situmia likasusu, ikiwasha nazima.
Kodo, 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 kodo. Kodo, 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 kodo.
Noa no, nimetupa mtoto wa kanasa, na unipatingo, pole yako na penzi limechacha. Noa no, nimetupa mtoto wa kanasa, na unipatingo, pole yako na penzi limechacha.
Sina, 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 sina.
Kinyau nyau kikiacha pweza, wataka mambo hautoyaweza. Kinyau nyau kikiacha pweza, wataka mambo hautoyaweza.